pode
Bila
kumbuka hapo samani Tukitesa kipe ile watoto Hivi ukisama pia nitasama Tena sina shaka nikiwa na wewe Mama, mama Unataka tuende wapi 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 mama mama Unataka tuende wapi mama mama Unataka tuende wapi mama mama Unataka tuende wapi
baby unataka pasi tuende wapi pasi weta kuwa ama tuende home baby nakupenda na wewe unano baby unano Baby uko fiti, umbo umeweza, cheki wapendeza Baby kitembea, mimi nasongea Mimi ndiye wako na wewe ndiye wangu Kama matatizo, wewe familia Mambo mbali mbali, tupilia mbali Pia ndapolinda ziweze kukutanga juu Wewe ndiye wangu, wewe ndiye mwamba Bilo meniweza
We mama, mama Unataka tuende wapi 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 mama, mama Unataka tuende wapi
Wewe ndiye wangu bila umeniweza Umenishika kukuwacha wewe itakuwa ngumu Mama nakutaka tuende kwanza home Ukajua kwetu waluya wakuone Baraka tusipati ndo tuanze kujipanga Maisha ni safari na bado tutafika Baby nikilala na hizi ni na wewe Niko chini yako uko juu yangu Bila wewe baby siwezi kukuwacha Wewe ndiye wangu nini unataka Baby nitakupa hapa umepata
Wewe mama mama Unataka tuende wapi 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 mama